Oh Jesus, anye me o, ma enje ni ne, o tesi bandi me ai. Eze Jesus, papa mo na rekele, munu mune mu, kenu kwewe ge yagi maera, anye busanu, uzo kinye chupe kele, emwe zuka mune.
I thank you because you died on the cross of Calvary. May your name glorified. Munu munne mu, I no nuko begin. Na yogin bara, makana emego. I emego. Aru ne mene noa. Mata eji nwanne ya, agwogwe ego. Nene eji nwa ya, agwogwe ego. Chineke biko gbayara anyi. Kinapa nkeju n'obodo anyi Nigeria. Biko wosiga. Boko Haram, in case you know, go die in Nigeria, you make a wosika. I know no go begging, Nasigi, Baran Janine, Otasi Barandi Meherain, Ogi Bazo, Kabatan and Ezegi Tuku, Beranye Bere, I won't be made.
Oh, Nibu Jason, Jason, Bonye, oh, Nibu Jason, Jason, Bonye, Jason, Babu, little Ben.
Gị nwa nke Chineke, egwu a nke m na-agụ na mbọsị nke tata, ị gara nụ maka na ntị gara dọrọ na n'ili. Kedu uru ọ ga-abara gị iritachi ụwa niile na-erere na mkpụrụ obi gị fụnara gị onwe rọ ekpere m na ekpere isi gị onye na-anọ ọbụ nke m na-agụ na mbọsị nke tata ịnyanya gị ga-ala amụ gị nwa gị dịrị ga-ala ihe ọbụla gị na-achọ dịsie oge eru gị aka aha Jizọs Kraịst. Amen.